smalka duniday raysiyo dul badlay riilaha wanaayo rubata iyo beerkay smalka duniday raysiyo dul badlay riilaha wanaayo rubata iyo beerkay
Hokudon, raqiya, raqiya, hokudon.